yande joni wittere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde koto jañalle mon Soumana Amadou janganta habaruji e fulfulde hannde nde enda an en kalando filla ko watto himɓe dilla wamɓe capanɗe jeetato ka en yiita dow ɓundu nder sahara leydi Agadeze nonni fande en kalando ñalande e durbidol e gollingol sukaɓe ɓe yana e gollinede dow filla ko darta yewtere men pinno hannde ni en kalando filla jande l'école département mo Tanout ele sadarmaji wakkati eggu e gundungu to en région mo Zender yorna mbiro ni ko watto hono himbe chapan yerton dillo wambe latibe rewbe e worbe fu no goni mo ichukali pamaroyi kay won ko jita himbe département mo bilma kay won ko yitibe do konda ha do bundu kiloji hembe chapan jeegon to en da hono sobir nayorade funnange Agadeze wonno ko préfet o haalni wakkati studio kalangu noddunoomo subaka o wi himɓeɓe du konna ko tawa hewɓe mabɓe fo jiya kana e leyɗe men ɓaleɗɓe enda himɓe noon laatiɓe du konna ni hono wonɓe no wittinaɓɓe enda ka en jottinoɓe ton endan ko jeppiniɓe piiɓe faa ɓe jaari bone ko yoppiɓe de jon o ɓe fuu ɓe gartirama ton endan dirku noon ni e nder département mo bilma fawar joni région mo Agadeze to endan ko watto hono kiloji capanɗe joyi e kiloji keme joyi e capanɗe jeɗɗi kam wonno ko fawar joni ni hono fedde goɗɗon joƴƴina ton endan bilma laatino kañum ko darto yiitude hono himɓe majjuɓe e nadu kondan mayɓe ele sahara on endan laatiɓe dilla wamɓen endan fedde joƴƴinade nde du kondan tawama nder mum no woodi himɓe jingonoɓe suudu baaba kañum e haɓɓiniɓe faabatoɓe dar faaɓeɗe e mairuɓe tabto endan bilma e Soufou Oumarou goto e mabɓe no endan nani ko a haali do filla ko darto nde ɗo fedde
pendant la traversée du Sahara les voyages
wakkati mabbe peccol telde den wadobe jale ben kebata sadorma fudunde ni lore mabbe boni do lawo gambe dilla tana e koydem gere mabbe dilla nja kawra e ndiyam gere mabbe du kepta ndiyam ko yarta rafo e damka wara dum en fa luuba jigaje nyamadu gam heba dum hebane mosala mayo le telde mane majjol wadi ko fedde de singa gam tewtol dilla be leede yade leede be e fa hande mana fedde nde kam woni mayɓe ɓen tefaɓe faama moyi en noon hawra gineji mabɓe e andina koreji
mabɓe
fande région mo Agadeze to ni sogueji hono yiilotoɓe nokku wara nokku no ƴewta do fila nden haw ɓiɓɓe leydi ka e jeeyi pelloyi moota laatika nder moota kadu dila wamɓe ka e wonko tawa nder muɗum en ɗum waɗana keñan subaka e dow lawol dirku région farjo ni mo Agadeze woɗɗadu konna ni gallure Agadeze nden endan ɗum wonno ko habaruji ɗienda Moussa Mamane Tato enna do inde ami Agadeze hawrini ɗum en pursi e fulfulde
kenga subaka sogeji leydi meɗen gom gonɗi no piilo diwi loore tawdaɓe ummotoɓe leyɗe mumen no pa'a leyɗe yaasi kiloji laso dow lawol dirku hedde huɓere Agadeze sogeji ɗin ƴami awƴowo mayre darnade amma o sali ɗum waddi ko ɗi piɗide caka tawaɓe nder mayre goto maayi ɗiɗo nawni hano no jeydaɗo e awƴowo loore de tawaɗo e jungo zandarmaɓe wi'iri ɗum
mude kanam muni sinef
min yi min kam fa jahangal le loore nder leydi Libi imo wandi e nimɓe le loore kam le doggino loore kam o faami ko woɓɓe no tokkitimo nden wonɓe le loore kam nangi no kuuɓa mbi ɓiɓɓe bonɓe kamɓe tokkitimo so geji kawjiɗi filla ndenago ɗi naati no pellaɓe tato nawni e goto maayi woɓɓe mbi mayɗo on jaɓe pellaɗe ɗen kam warimo woɓɓe du mbi leɗɗe ɗe o nangi ɗen warimo awƴo loore on wi nde ni faamino ko sogeji kawjiɗi filla ndenago ɗi tokkitino ɗum o dartono heɓa o faama koɓe jiɗi nde ɓe mbi o soƴƴito
ardiɗo hôpital mo Agadeze tabbintini mayde neɗɗo o amma o wi'i ko heññerni wari hana yaɓere o wari mum
minen andina on du konɗa hoorejo leydi Niger Issou Mahamadou no tawa to enɗan Berlin leydi Allemagne e likeñan kikiɗe on enɗan nokkuto yo fotto e battu gatte dow filla ko darto mballa ko leyɗe ɓurɗe sembe duniyaru nogayi wallititto leyɗe meɗe afrique ɗo enɗan e nder jahangal enɗa Issou Mahamadou o waɗi jiidal hakkude makko e mbiteɗo Abdourazak Alfaga latiɗo goto e himɓe laati waɗo taekwondo mo leydi men Niger kennoɗo ɓural sanne ko leydi duniya hawrento en Rio 2016 kañum e fawareji ekkito muɗum kam woni ko o yiidi e mum'en noonni fawari jonde kondan ni mbiyeteɗo journal Didier Dako o woni gaɗaɗo hoorejo konunkoɓe ɓe leyɗe joyyi jeeyaɗe leydi ko wiyete G5 Sahel leydi Niger yetti sanne gattol makko kanko endan yerno Ibrahima Yakoubou laatiɗo ministre kawjiɗo Mouradou leydi Niger e leyɗe Yasin o windiri jeetati lewru juin o endan dow Twitter nonni fa wari jondu kono yeruno kero adnaaru Allah ndu endan waɗiri battu oni leydi Niger du waɗi battu ñalande do filla salade gollinol non suka famarɓe ɓe yonay gollinede ma gollinteɓe do sembe sembe leydi Niger nene ka waɗi battu o fa gasi fedde ndarore do filla ko ndardu duggol e gollinol sukaɓe famarɓe fotayi na gollin sukaɓe do sembe sembe waɗi jonde kandu konna gam batte himɓe heɓa nana ko ɗum woni baasi ko tawte nder muɗum e fa hande ndu konoto ko tawi ballaga waɗe fa sukaɓe reno fa woɗa Mahamadou Moussa kawone horejo fedde nde nani ko haali
les premiers conflits qui concernent un enfant
fodu fodu arano musuka fuddata na dun na der baade mum en caka mum e saarobe mum wakkati be tefanno eltude mum gan jango makko woda der laabi adadi der duniyaru fu gan wurtinde hakke sukaabe na do filla gollinde sukaabe lawol adamul hitane dubi ujunere e keme jeenay e lasojina e sappu e jeenay lawol gol ardibe leede duniyaru fu no putti wakkati gol adaten der lawol gol kulle de darna hadude sukaabe mare mardi bondi wattude sukaɓe der golle cattuɗe wattude sukaɓe der golle e dagaki laabi ɗi fuudu noon leydi Niger watti jungo wi'i kan jaɓi ɗi gaɗatake nder mum amma hannden ɗo Niger himɓe no tawda saɗormaji har ko darata cingol majji e tabbintinol majji
les grandes conventions faiblesses qu'il va falloir corriger
o wonno Mahamadou Moussa horejo fedde wonde durodo filla hono haɗude julni sukaɓe fotayi bandimin gungu Mahamadou ɗantin kaw ɗantani kañum woni ko landimo hande noon wonno hono ñalande tewtol hono ko wiyete BEP ɗum wonno berve dow wawde gollal muɗum fuɗɗete kero leydi men fuɗɗama ede kero leydi men Niger fou hikkani eɓe gaɗa himɓe ujunaji tato e kem tato e capanɗe joyyi e nayyo wonɓen tewta ɗum e nder mabɓe de konnon tawama rewɓe kem jeeneo e nogayo woni hen nonni fa wari jondu konɗan ni har filla ko dartu janguinoɓe wonɓe les causes Niger sina sebbe no aadi yaade murtere janguinol ele ñalaɗɗe endan ko balɗe sappo e goho ndennene kadi kon ɗum du konɗan ɓe mbiɓe gona ɓe daara koto ko tawi gomnanti yettina aadiji muɗum en wakkati mo gonɗe oɗo tawama hono jande hitande jande nde endan yetteke to wonto timmoto ɗum saabi saroɓe jangoɓe endan hunde endan honon ɗonno hono kayi no ɗum en sanne dow filla majjum wisilimane ranzera tan kañum wonno hono secrétaire général mo hawrinde saroɓe sukaɓe jangoɓe l'école o haalani asumana sina ko woni sakkulla mabɓe e majjum
nos enfants n'ont pas été mis dans les conditions de
cukaɓe amin ciriyaka no woɗiri gam natude tew tewru du hana kayru tan bani eto ande mabɓe ɓe ciriyaka gam majjum de gonga min gi'ay fuu ko waɗa ko welnata ɓerne murtere janguinoɓe ɓe du hayɗinaki min ɗum wannimin gam janguinoɓe ɓen e gomnati neɗɗo mabɓe fuu e gonga mum mo dow mum tuugi sukaɓe amin ni gonno torre wala du noɓe gaɗa lebbi jeenayyi ɗi fuu jande gasude waɗaka hannden janguinoɓe ɓen du puɗɗi murtere mum en ndenne haala wala
syndicat continue à donner des mots d'ordre grève de 11 jours c'est fini
o wonno wisilman ransara tan laati secrétaire général mo hawrinde saroɓe jangoɓe l'école ar filla ko darto latol bal du konnan ni eɗen garto dow latol bal ngango hakkude Niger e Swaziland assé oɗo ɗo enen gallu ñemey nokku to latol bal ngol du konnan ɓe ummoy ɓe mbawodiray fe goto watta e bandum ɗum waddini eɗen ƴama fano himɓe anduɓe dow filla latol bal ko duniyaru noyiɓe jii e dow majjum yalla mena kawon lato bal fedde nde leydi Niger heɓayi hono sigila muɗum kiɓɓuɗo noon ɗum saabi komi landake mbiyeteɗo Abdel Malik Koudizé goto e kaaloɓe do inde feni foot nani ko a haali dow majjum
gan dow ko yaawi himɓe ciriyano piiɗe bal garoje bani ko hana leydi Niger no habbitani heɓude jalorgal gam natode piiɗe bal mawɗe kawranɗe leyɗe afrique funo amma ko hiɗa woni siriyade fedde wawde wurtinde inde leydi Niger fedde wawde waɗi leydi meɗen naata piiɗe bal mawɗe ɗe wakkati on no hori ndenne himɓe no kaani keɓa pelle lobbe piida he majje gam ɓeydude sembe mayre de Allah jaɓi yaadu yeeso heɓoto nuno
studio kalangu
nder gallu ñemey
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
birni gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
Dolbel
do Radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e jena FM
mayayi
do Radio Anuri
lamba chapande jena e jena FM
Damaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do Radio Takarkara
lamba chapande jena e jena FM
Magaria
do Radio Kitari
lamba hembere go tobere joyi FM
Studio Kalangu yadu leydi Niger
Studio Kalangu
yewtere men yorno mi yeno ndara fille jande le departement mo tanu tutawa region mo zender nokuto garu ndungugol endani wadi hono himbe hewbe no gonno egga dum on durobe remobe gam batte fo durande ko nandi e mudum dun sabi jande de tayti mayde ne kay bibbe mabbe hanbe ya jangobe enda ngalana keba ngada jande mun no wodiri no haniri dum waddi ko faware joni bandimbe to Abubakar Mamoudou tawato ne tanut o hawrini habaruji di enda kanye yewtere de ketno non
sukaɓe jangoɓe l'école ujunere e hembre e nogayi e jeɗɗo kamɓe woni ko joppi jande Allah e eggol saroɓe mabɓe gam tewtol nyamdu e nokkuje durande o saɗorma du metti sanne Isaka Ibrahima horejo jandeji pamari le département om
effectivement cette situation
de gonga rafi nyamru du waddi saɗornam sanne gam jangirde amin la soitati e sappo e jeegom fuu gala ko nyamni jangoɓe mum e sukaɓe keme nayo e sappo e jeegom ka en kay yiwata na der ci tawade der cakantaraje den sukabe keme jeddo e lasu e go'o kam en du jeya kana der ko dorde
zone nomade 721-11
sabe mudu gomnanti hoji labi e kokkol nyamdu der lekkoloji didun yewta nani ko fahanden Isaka Ibrahim horejo hali
leta amene
gomnati waddani sukabe jangobe be nyamri he jorni gaddol nyamri di wadi dudal mabbe garti jande du no don no wada der jangirde amin fu de Allah jabi sappo e jeenay lewru juin min puddan etude andal sukaabe tawabe classe jeegom
de classe de CM2
filla rafika jara nyamdu o bayle fu woni wada lemun hitade hikkande kano no hani nimbe tay ko jeewa lawo ngole hojjete faka jara nyamdu wada heba sukaabe be njanga no wodiri
do dun non ko habari me fulful tili hande sem ya assalamu alaikum mbalen to jamwali
studio kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
der gallu nyeme
radio amfani
lamba hembre fm
du radio alternative
lamba chapande jena e jena e tobere e nay fm
agades
do radio nomade fm
lamba hembre go e tobere jena fm
arlit
do radio ikokan
lamba chapande jena e joy e tobere go fm
difa
do radio amfani
lamba hembre fm
Doso
do Radio Farha
lamba chapande jena didi FM
Kirozerin
do Radio Anzuru
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Filenge
do Radio Muria Talka
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Tilaberi
do Radio Tebonse
lamba chapande jena e jeddi tobere joyi FM
Maradi
do Radio Garkwa
lamba hembere jeddi FM
Tawa
do Radio Tambara
Lamba Hembre Jetti FM
Zender
Do Radio Shukura FM
Lamba Hembre Joy Tobere Joy FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu
Ketine sigilaji Studio Kalangu kadi totawato der duniyar do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
No welcome sanne mi do feccide dum